Te whanake tuatahi, te kākano, mahi number 4. Exercise 4. This time, ask each of the people in the pictures how they are. Say, kei te pēhea koe, together with the appropriate term of address. Again, you will hear the correct response after you have given yours, with the pause for you to repeat it. Hei tauira ēnei. These are examples. A.
Kei te pēhea koe e tama?
E.
Kei te pēhea koe e hine?
Tahi.
Kei te pēhea koe e hine?
Rua.
Kei te pēhea koe e tama?
Toru.
Kei te pēhea koe e koro?
Whā.
Kei te pēhea koe e koe?
Rima.
Kei te pēhea koe e hine?
Ono.
Kei te pēhea koe e tama?
Whitu.
Kei te pēhea koe e kui?
Waru.
Kei te pēhea koe e koro?